Olwaleero lunaku lulungi okukamala, anti lwe lunaku omulungi lwe wazaalibwa. Wandiba ng'oyise mu bingi kutuuka awo w'oli, naye mu byonna neebaza Katonda akutuusizza awo w'oli. Olwaleero lunaku lulo, nkusaba osanyukire mu lunaku lwo. Nkwagaliza amazaalibwa amalungi mukwano, nkwagaliza okweyagalira mu nsi muno, nkwagaliza okuwangaala, nkwagaliza essanyu n'emirembe. Nsaba Katonda akukuume, akuwangaaze. Nsaba Katonda akusanyuse. Nsaba Katonda atuukirize ebyo ebiruubirirwa byo. Nkwagaliza amazaalibwa amalungi.